Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Alkamisare, Noga, in a Leo Mehijana, Yandosuki, do Jafarade, Jotunono, or Kabaruji, Moraway, Galakon, Momadi Kita, want to Ugitan at all. Se grabo on competitive do wattu jono suru dogotoro no kuno docteur testite be jogi ton tit alaaji modde ko nayri bangal ndiyam be ngadi no dango fewde laamu kobbe tagal ko yimbel dido be barali laamu tenengu so sikita wedo gubi jaddin kobbe ngoni tagal mudu jamaare wonde tonde holli tiwi hakkilaaji mudu en immiki sanne fa hande kabaru no lew ramadan do wori mi den goddi e jokkitaade kabaru jami dido studio taman do jaloma hande o min kalan yallo homo e homo kani horde homo woni mo korka walana on garan famta dido le journal di wonno selda kabaru jidi mi jogino do bete hande di bismillah modon e herate suudu dogotoror nokku no dirte tesite be jogiti dalaji mawdi ko nayri bangal ndiyam be kollitiwdu bundu mabbe wotru asanu hitane 2014 duudo bundu so bami fab jogi sio ngaydi ndiyam ta atawan ndiyam dan timmile bundu to wattu jono be bidi do titalaji na mawni sanne be ngadi noddango fode yimbe le fabo to be fa kebe famtade ngare kede fatuma to bari usman nyali budi
fa palam ndiyam goto hebe e suudu dogotoro tesite yo tidalla mawdo chaara tobe e gollobe ton fu yo wajibi ko jilto sudu e sudu faabe keba ndiyam debbo won do tudo nyawdo yi ko be gondi
wadre ndiyam fu wala le sudu doktoro tisitndu minen doktoro en kanye worobe sawraade fu sinimi den kaaja ndiyam kana min jami mbero galleji gon isara do kadi min torrabe minen jaati meden jaajo goydi o kabaru ana sulini min sanne
question nous inquiète vraiment
regarde le mo shawri kuna
jibinirdu te sito fu buri bonde feifa jibinirdu ndu lamne yo golle madame dikko aminata gobeyi sise dimino te sit hokki hakillaaji mudun
on souffre de manque d'eau
miden tampi tidal ndiyam mine e warobe sawraade fu min gonti dalla mudun warobe sawraade be feifa be lonna kadli mabbe ana tiidi sinine do rimi ndiyam ko lote wala fa kaake lote du ndiyam mudun wala miden jogi tidalaji sanne rewbe do ana jidi fa bede sabi ana chulli
on a pas d'eau
Kabaruti dallandiam ana hada golleji suudu doktoro CS Commotesit directeur technique Asakid Agwi ndiam dabe gollirta le suudu CS Com yo le wuroji battidi be jogata
anka ya sinima inti wadi faifa jomun lote ndiam wala kina sukabe ummoto ndaro ja ndewto ndiam gadda jomun lotirte wot yoga sukabe yoga be garando tambe nyawbe tadede ana buli sanne ana hani be bicce ndiam faidun ndiam wala kabar mudum ana tiidi sanne
directeur o ana wada noddali e horebe lamube e gollirde
no lanson
meden darta e gouvernement o kanye fabutobe na jomme anye lobbo fu pabo mi yalla meden jaltali o tidalla meden jid e pianami dabareji famin keben diam sabisi wana diam min baba gollude nenno be pabo mi yalla meden keben diam dum min darta
la communauté
woni ko mohammed lamin sisi hebani studio tamani tesit
se grab so ngabido be mala me ande galodo bayni tirton mi joju modon no noddimi do di do numeroji didi kalon ko jiddon chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo go chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo didi tagal ko yimbe le dido yonkiji mudi en karba altinere jabbinonde nokku no dirtedo waka idum le lamu tenengu region mopti jamare wonde tonde nyaloma hande hakkilaji mudi an immi sanne be koliti widdu gube terroriste en gonde le odo nokku kanyu en gonde tagal dido bonandaji sabi debbe do yimbe be kay famu widdi nyaloma hande be goddi gollidinde lamu gondo ton o kede goto ko sifido hen
Then no kulongul ka nyande fungol wodi edum heddi kay nyande fu
ay kulongo
kambe
yimbe la ngombe nokuno dirteedo ifa bako dum won deene no dirteene sebini koro kenyen hollita wede be gonno yaso yimbe la jottinobe kabaruji le majjum be biye be darfa be tete nokkule mabbe le sembe e dole be ngadino dango fewde la motino daro darne mudu fa be totte hakkeji mabbe kedemo kanko no dirteedo majju danyo o kanko ni lamido fedde sukabe jokolbe wonde tonde ko mo sifido hendo foccitango Ousmane Ali Boudi
on a postulé en tant que
bénéficiaire di chuudi min dokama di chuudi ana payu hono ko biyata logement sociaux don le hitande 2009 won ho kabaruji fuddi warde do amé e kolliti wiide chuudi di min jaltali majji gollide be ko bank de kany woni tiagal mudum min martina kumpo miden kan yaltule o nokku lamu ko mabbe kany ngoni tiagal don dabere mudum fa abije juri sudu sariya be noddirta cour supreme du ana tiagal mudum hande be annibe yaltinde mi le chuudi amé sini lamu o wada fi hunde miden bawi yaltinede don nenno edu sulini mi sanne dum men jidi dabere ji bame yalla miden keddo le nokku amé lamu o wada ko way fu fa eco bank yopidami e nokku amé dum woni ko men jidi hakkunde mabbe be ndara ko woni ton be ndarno tidallaaji di minen dum wala na
yimbe la golloobe le gollirde yigaaji le leedi meden di be puddi mutter mabbe de ay hollitindi wiide be bi wattu jonoobe kaaja jeewe yalono jobdiji mabbe kaani beedireede le on do wattu fu kambe golloobe le cuudi sar wusi cuudu humnido hakkune malikanye leedi el godde be du kolliti wiide beltike murtere muude en de sanne sabide yimbe la muude en be fu jokki tiki dido golleeji kambe dum be kaaja golleeji mabbe di jewte yalono jobdiji mabbe kaani beedireede kanko lamido baali lutindirde laamu o de hollitan wiide kenyo o yide yimbe la dunke en dina wombe le leedi meden de commune be kabaru alislama ko yoga e halaji di fun jowi kono basi di gonde wadde takkune jaleni le sa hal leedi ni kanyele wuddu leedi malindi o wadi no dango fewde be do yimbe tinno jewto yalla hono di do tidalaji kan hebnirede jogola kedemo kanko sumayle siso kanko lami pelle lusindir e lamo wode ko mo sifido hen do foccitango Ousmane Ali Boudi
la situation est très grave on a le centre du pays
kabaru o ana sulini le hakkune leedi men di basi hakkune jaleni wana ko wono le leedi men di basi hakkune si wadam basi civil en leedi men di haajaaka dun joni tidallaaji ngodi tidallaaji goddi kana fawade do gondi di miden jidi du basi ji ngado tiagal woteji dabareji kani bamede patti tidallaaji ngada tawta godude handen di no watte fu wadde yalla di timma ana moji horebe dinaaji ngada batu balde didi na tati kambe horebe fina tawaji leedi men di be darta tati kande jokkede fa jam hewte be kaldide hawtube laamu o daande kanyi hirdube laamu fu fa jam gonnodo o hewte
moy difficile ki ya enno
fa hande miden gondi jokkita do kabaruji ameno lew ramadan du worri micitede windu do lewru kala do alislamu woni fusan jogi bawde mudun tinnoje el hono hanni nantirade nyamde kanye e yarde kambe yimbe le dunke en dinabe be ko litiwdu dum beede allimana ko le berne neddo homo e homo hani horde homo woni korka walana fa keben famtade ngare kede Ousmane Ali Boudi e mumini sendebu
be korka wala do hore mube yonayebe nyawbe kanye sukabe fu etawede se wana sukabe heddibe anakan hukude ngure talka nyaloma fu fado korka timmi e wi andimbe dinabe horgol alislamé yo wajibi non kede ko almami Ousmane Samake wi
neddo furgondo sago mu ana hani horde li lewru korka wajibi non gondindo dina alislamagu soni korka wari hora ka soni wonko hatta hono dawul kanye tawede rewbe tuni dundu ana hada jom honde
wi modi babe yogabe horgol ana moyi dum wadam fa net andana jogorto hore mudun le yimbe wasude nyamde e yarde wadam fa net tago taguji lobbi kede ko almami Ousmane Samake wi
lewru korka ana labina bernde yimbe le ndu lewru atawan dewral won hakkuna yimbe fay goto watta ko woni fewtude bandum yimbe ana jidondiri ana nangondiri neno lewru korka yimbe ana dokkondiri juude
e wi modi babe wana anyama e raitan hulitata wida a hori kordo ana hani selde kulleji goddi hono pene alde hala goddo hono dum en nandore mun
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikrab jallo do nen le rezo ngaji meden di en puddiran do kulli koro do be kolliti wir ko yata uyna chapade nay CFA watta e kaaki so hokka hono yimbe le be ngala bawde gombe ton loja be gombe ton be wattu jono diaw yelono kani faabiraade ko muude no kan tattirde ton korka koni faana muudo fa jotto yelono natal hani wobe da kulli yimbe le wobe ton be se yudo de ngardam fa do sigaso do ko buri moto ngay noga dum hokka suudu dogotoro wonduto sigaso to ko watta li hinan buri miliyoji chapade ti CFA koni faana muudo Mamadou Fab bi oto yalla hono ben kani wadde ton day mudde so puddi ton pese ngaddo do golle yo feddinde no dirta UNICEF se yurudan gardan faado kajolo do be bi dun yahatan wattu juno bandi yako an heba ton sembe be kolliti wiide dum woni ala jabbino do wonne do goto mo lelino le galle makko yo mo cotto wa kangi no do arsu kunte modo le o don nokku yamu yonki makko harba mo ton gendi ko odum e barmini dum be jaade kalisiji kewdi kanye e kanyeji kewdi le on do wattu le on do jamma goto non be kolliti wiide bitkay didi kelama ton wolitinde widdulle jonte jabbino de hono o do bonando goto mata mo ton goddo kasen cotto ton kanye ko yata milioji temdere de jaade e jungo mudum se yurude garanti mindirem faado duansa do wattu jona be jogi ton tid allahji modi ko nayri bangal ndiyam ile lewru mehndu fukki ton rewbe no gombe ton be bi fifa keben ndiyam ko cagindira potiji mudum dum wana ko yafi dum nyalawmo hande o noddango wadama fewde e bale pabo todde tinno jabobe do rewbele se kirab do katten bete hande kabaruji meden din mi joti on sanne hedaade hejjuji amen ka fande kedde hedaade honno andirrono do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.